Ya machita nansi ndaba yabo umboko sivile imbeko sibambileyo yabo into yithi madoda yabo iminekazi le yabo iminekazi uqala ngolosithathu izoba ligazi njeni yabo so secela wonke umuntu onemoto ayihayirishileyo yabo cela ayibeka endlini phosa kuzoba mnandi yabo bake wena kuzazenza lowo ke ufuna ubamba bamba okanye ufuna uthini 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 hey hayi ke ancestors zakho zaba khona ke zikwamkele yabo phosa besiqhuba into yethu thina yabo sabe siqhuba indaba yethu kuneko kwenzekile yabo so nacela ke qala ngolosithathu kuyigazi yabo sisi kuyigazi buti wazazi steering kuyigazi yabo epayi nasetinarha yabo zekeni sekirkut yabo nazo sazibona later yabo zona sazithatha njengezilaa nto zona futhi zona zi-after tears yabo sasinqarhula pha ekirkut yabo anicela ke nazi ke kuzeqhuma igazi.